tuli balongo mu myoyo mitima batuzala gyekutte
Green Daddy
batuzala gyekutte batuzala gyekutte
moto sound
nebegaba mayengo sigatya kasita tubanga twekutte
meshpa
kasita tubanga twekutte kasita tubanga twekutte musaba wesige erinya lyo ndiwandike ku mwezi kuwanike nkutimbe mumbanga buli omu wakulabira nekwetola abanti wowowo bondeka wosibesigaabo abantu gyoyiteyo bangi bayina emipango yuwamabiyana endamya kristiano era tebaddaawo ne batubalira esaawa
Saleko and give it to me.
Fetu libarongo, mumoye mitima batuzala jekute, batuzala jekute, batuzala jekute. Nebeka mama yengo, sigatia kastatu wanga tuekute, kastatu wanga tuekute, kastatu wanga tuekute.
Cruise Entertainment.
My angel, my life, oh give me paradise. Gwe no masanyo goleta.
Breathe.